NinjaPhoenix.com.
Together as one, the fight has begun.
We got to get together, we
got to be strong. Together as one, the fight has begun.
We got to
get together, we got to be strong.
Way back when, I was just a little stem. Suckers didn't know, didn't try to comprehend. All I saw were narrow minded bulls up in the pen. Copenhagen, I couldn't read them. So now I got the whole world at the top of my mind. Me and my homeboys got to rise and shine. Cause it's wake up time, all lines are fine. Words and visions, that soon become rhymes. Making mine like the Tazara line. From Bogo to Lusaka, you know that's how we shine. Cause this is how we roll now, this is how we go. Together as one, and you should know. This is how we roll now, this is how we go. Together as one, now you should know.
Together as one, the fight has begun.
We got to
get together, we got to be strong. Together as one, the fight has begun. Together as one, the fight has begun.
We
got to get together, we got to be strong. Wamoja daima, together as one. Hata kama mipaka zinatuzuia. Najua ukitua tutakuwa pamoja. Paka mida ikifika kuondoka. Matoto kichwani sio imani ni pita. Ukiwa unanikumbuka najua unasita. Hata na mipaka tutakuwa pamoja. Together as one, si mipaka tu. Sasa twende kazi. Together as one, tutafika mbali, tukiheshimiana. Bibi kizee, pamoja na vijana tutajitetea, tukiandamana. Haki za wanyonge tusiwasahau, hatutafika mbali bila wao. Uliotuachia, hatutakusahau, hakuna mfalme bila mdau. Together as one, the fight has begun.
Wengi ni mmoja, vita imeanza.
We got to get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia kazi sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni mmoja, vita imeanza.
We got to get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia kazi sisi ni wamoja.
What a through bila bila, hakuna hata sila. Tame wanaume alisi, tumeingia kwa fujo DJs. Jamaica no be show, Denise no be show. Tutakutoa show, 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 raro. Aina rangi wala kala, wata tumizagara. Majalala, piga ambara, epuka msara. Tupo pamoja, bado tunajikongoja. Tunapiga kwata, tunaishi kama masoja. Mabongoja, kasi kongoja, ninja kizoja. Najikongoja, moja kwa moja. We upe, we usi, we kundu, we blue. Together as one.
Samaka! Together as one, the fight has begun.
When you live umoja, vita imeanza.
We got to get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia kazi sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
When you live umoja, vita imeanza.
We got to get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia kazi sisi ni wamoja.
NinjaPhoenix.com.